Hizo vizuri hata kuchana kwa kambi mogoka on the left bila wa super miku msuka. They call you
Kankaka.
They call you
Kinkaka.
They call you
Kankaka.
They call you
Kinkaka.
Oh.
Kankaka.
Msupa ndani ya mili ndamtia ndani. Hapa pia kwa wila tuatia ndani. I think tuavuka border niko Marekani mimi. Masharubati ya timazi mwanzi. Kila tuwa duwa nikisha kuwa na tuwa. Kila tuwa duwa nikisha kuwa na tuwa. Izo vizuri hata kuchana kwa kambi mogoka. On the left bila wa super miku msuka. They call you
Kankaka.
They call you
Kinkaka.
They call you
Kankaka.
They call you
Kinkaka.
Izo bizuli hata super shani toka. Mapenzi mbona kikini cheki mpunguze buba. Bashi nya warazi njuku na mugoka. 2022 tulimada kapuka. Chigo mademo mepakawa. Jina niki vile nimetajwa. Feel fun Kenya ni celebo lisema. Just live Buddha. Achana Vera. All of them wana paka mascara. Nimepanda chose niko kambie chapa. See they say down never reach me kali. Feeling pain kimbia. They call me Nikki, I think I'm nice. And flow is so fun, ask baby Bosha. Ajaya beki for 7 bars is a cheaper. One to my film, one gonna testing. And I've been blessed degrees na masters.
Kinkaka.
They call you
Kinkaka.
Kankaka. Izo vizuri hata kuchana kwa kambi mogoka. On the left bila wa super miku msuka. They call you
Kankaka.
They call you
Kinkaka.
They call you
Kankaka.
They call you
Kinkaka.
Oh. They call me Nikki, I think I'm nice. And flow is so fun, ask baby Bosha. Ajaya beki for 7 bars is a cheaper. One to my film, one gonna testing. And I've been blessed degrees na masters.
Kinkaka.
V-Track Beats.